mkipanga biashara na mtu alafu akwambie let me consult my wife, imeisha hivyo. Hakuna biashara yoyote wife ashai consultiwa ikaenda poa iwe. Ni kama let me consult my husband, haiwezi kwa sababu familia imeshaingilia. Kwanza ile ya let me consult the committee, wacha niongee na committee, imeisha. Oh, sijui let me consult my partners, haiwezekani. Yeah, anatafuta tu reason ya kukuambia ah nani walikataa, anatafuta hiyo. So usikubali. Kwanza ukijaribu consult wife kwa vitu azimuhusu, ati nataka kununua ile gari fulani, atakuonyesha yenye anataka. Ati nataka gaming TV, so nataka hii 85 inch a C755 kutoka TCL. Wewe ndio unajua hiyo TV ni the best for gaming, lakini yako na option. Na ni wewe unajua games, ni wewe. Ni wewe unajua games. Unajua variable refresh rate yake iko high kabisa. Iko na variable refresh rate ya 144, kumaanisha hii TV ukicheza games haiwezi kuhang. Lifespan ya hii TV by the way ni mrefu kabisa. Nakumbuka iko na QD mini LED technology, kumaanisha colors pale ni noma. Kwanza ukicheza games pale, hizo magari unaona nikani wewe unaendesha. Unasikia nikani wewe uko ndani. Google TV kama kawaida, and of course iko na Onkyo speakers, sound ni noma. Mnajua hivyo au sio? Get yourself one and enjoy.